Koe vai me helo maki oku ikai ke malo. Koe vai me helo maki oku lava ke ke mate ai. Oku tapu ke ke faka uli, heka lue lue pe va inga I he vai me helo maki. To'o pe ave aho o ngahi pepa mahu inga, ngahi tā kai pehe foki ki ho o ngahi pepa whakamooni hingoa, hange koe lai seni, tohi tau moe pāspooti I he taimi whetukutuku. Tala ki ho o ngahi kaunga mea, moe kaunga a pi foki ai whakatu utā maki o e lō maki. Koe vai me he lō maki, oku lava pē ke iai ai ngahi uli me he septiki, ke mikale moe vai uri. Koe vai me he lō maki, oku ne malava o mau mau I e hala. Koe vai me he lō maki, e malava pē ke tolonga o lawi aho, pe lawi wike, ma teu teu foki ki he nofo haufalea. Tau vākai ki he ngata huhu kona, hina moe mon manu vāo. Feinga ki he feitu u mā o lunga, malu mō mō moa, ka pau oku falei me he emergency services. Telefoni ki he taha tō luua, nima no noa, ki ha tokoni whekau aki moe flood and storm emergency assistance. Telefoni ki he noa noa noa, ki ha whakatu utā maki whakafoki whā ki ho o mo ui. Teu teu I ha palani I api whekau aki mo ha whakatu utā maki whakafoki whā. Whakaongoongo ki he leti o, whekau aki mo ha ngāhi whakatokanga whakafoki whā. Teu teu I ha o whaile whakafoki whā. Ngāhi pepa mahu inga, leti o oku whakamaka, puha tokoni whakavave vave, kasa